boy. Jason Stow Davis.
Nasuze nkulowoozaako mukwano mbuzo tulo eniwange nkulota nnyo omulungi zinkwesunga omutima gukwagala nnyo wotoli sikyaterera lwesikulabye setege mpulira bubi bebi nkuyoya nkuyoya lavu yo njiyoya nkusubwa nkusubwa mukwano gunkusubwa nkuyoya nkuyoya lavu yo njiyoya nkusubwa nkusubwa mukwano gunkusubwa wakikolotya okumpamba guno mutima gwange nebuusa owankola biki bebi owankola biki misana mukiro nkulowooza nga ndogotana ndajana nkayana nga sikulabye nze mbonabona bebi mbonabona okimanyi bulungi yegwe kasana akanjakira bebi tuzitwakunywa otumponye nyota nkuyoya nkuyoya lavu yo njiyoya nkusubwa nkusubwa mukwano gunkusubwa nkuyoya nkuyoya lavu yo njiyoya nkusubwa nkusubwa mukwano gunkusubwa waina obulungi obusikiriza bebi kwentunulira bana balala sikyalaba buli lwenze jokera lavu yo nzikakana nga bwe ndajana nkusaba nyongera mukwano gwo nyongere ebiseera byo bebi ndowoozaako nga bwe ndowooza gwe nkuyoya nkuyoya lavu yo njiyoya nkusubwa nkusubwa mukwano gunkusubwa nkuyoya nkuyoya lavu yo njiyoya nkusubwa nkusubwa mukwano gunkusubwa nkulukuta mu mutima misinde gyotolondoka kulabanga boyambuka bomalangoka mu mutima munda nga nze nfa mbyokola nze nfa ntawa nzena bebi nzena okimanyi bulungi yegwe kasana akanjagira bebi tuzitwakunywa otumponye nyota nkuyoya nkuyoya